heshiiskii jimcihii xarunta madaxtooyada Kenya ee magaalada Nairobi ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa ahaa mid xukuumadda Nairobi ay ku doonayso in maxkamadda sare ee Kenya ay ku qanciso diidmadii ay ku diiday qorshaha madaxweyne Ruto uu ku doonayo inuu 1000 askari oo ciidamo booliis ah uu ugu diro dalka ay rabshadaha iyo amni darradu ay ka jiraan ee Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Kenya ayaa markii ugu horeysay dhammaadkii sanadkii hore si mutadawacnimo ah ugu yaboohday 1000 askari oo booliis ah oo dalka Haiti loo dirayo si ay uga jawaabto codsi uga yimid dalka Haiti iyo qaramada midoobay oo taageero caalami ah ka dalbaday. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa xanibtay tilaabadan bishii Janaayo iyadoo sheegtay inay tahay mid aan dastuuri ahayn ayna horey u socon karto oo kaliya haddii uu jiro heshiiska isdhaafsiga ee u dhexeeya labada waddan. Xaflad ka dhacday magaalada Nairobi jimcihii ayaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo u weheliyo ra'iisul wasaaraha Haiti Ariel Henry ayaa lagu sheegay in labada waddan ay kala saxiixdeen qalab isdhaafsi si loo ogolaado in la soo daadgureeyo ciidamadaasi, iyagoo ka wada hadlay tillaabooyinka xiga si ay awood ugu yeeshaan in si degdeg ah loola socdo howlgelinta.
I am pleased to inform that Prime Minister Ariel Henry here with me and I
waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in aniga iyo ra'iisul wasaare Ariel Henry aan goob joog ka noqono saxiixa qalabkan. Waxaan sidoo kale aan ka wada hadalnay tilaabooyinka kale ee xigi doona si loo suurto geliyo daabulista muhiimadda iyo in la dedejiyo. Ma ahan mid la dhayalsan karo, waa howlgal bini'aadamnimo, waa howlgal midnimo loogu muujinayo walaalaheena dalka Haiti, anaga Kenyan ahaan iyo walaalaheena kale ee wadamada kale ee aqbalay inay qayb ka noqdaan howlgalkan. Waxaan diyaar u nahay inaan kaga qayb qaadano ciidamo booliis ah iyo qalabba.
Ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry oo dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskan amni ee uu la saxiixday madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid rajo wanaagsan u leh dadka reer Haiti.
We did this appeal and you step up.
Baaqan waan sameynay, kor ayaadna u qaaday. Waxaana dahday waxaan rabnaa inaan caawino Haiti, waxaan rabnaa inaan fulino howlgal garab istaaga mahadsanid madaxweyne, maadaama aan si wada jirahay uga wada shaqaynay. Ugu dambeyntii waan saxiixnay, waana tallaabadii ugu dambeysay daabulista ka hor. Waxaan rajaynayaa in daabulistu ay si dhaqso ah ku dhacdo, waayo dadku meelna uma dhaqaaqi karaan. Waxaan howlgalkan ka rajaynayaa rajada mustaqbalka, rajada bini'aadamka iyo rajada dadka.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ansixiyay in Kenya ay hoggaamiso howlgalka nabad soo celinta ee dalka Haiti, halkaasoo ay kooxo burcad ah ay ka geysanayaan dhibaatooyin ka dhan ah bini'aadamnimada. Xaaladda dalka Haiti ayaa isku beddeshay dal fawdo ah oo faraha ka baxday 3 sano ka hor markii madaxweynihii dalkaasi la dilay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.